da ekkitinol capanɗe jeenayi e goo ƴamɗe yimɓe jawaabu Allah. Assalamu aleykum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo koo moye faama e ɗowo dow laawol gongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salaama gonduka be maako haa foroy. Min cewarake gartuki amin hannde ngam waddango on siriya mon ka laawol gongaaku. Ya sobiraaɓe, ɓaawo caangal min giɗi tokkitingo ko min puɗɗuno nder siriya caaliika, waato ngam jaabaago ƴamɗe e bataakeeji mon ɗi nulduɗon min. Min ɗon getta boo kala ɓen windanɓe min bataakeeji ngam ƴamɗe fuu hidde ko puɗɗen hunde woore sey laaɓa. Wakkati min jaaboto ƴamɗe mon, min mbaawata daraago dow anndal amin malla ko dow numooji goɗɗi feere. Caɓɓawal jawaabu amin woni wolde Allah ceniiɗo. Min ngiɗa anndugo goɗɗum to luuti ko Allah anndinta nder binndi ceniiɗi. Ko annabi Yaaya wi'i nder linjiila ɗum goonga, walaa mo heɓata koo ɗume so naa to Allah hokkimo ɗum. En ngartano ƴamɗe jonta. Min ɗon ceyo boo ngam sobaajo amin janngananɗo min ƴamɗe ɗe min tammi jaabaago, o ɗo wondi bee amin. To woodi, min mari bataakewol bi'anngol on mbi'i nder siriya ngotka, kalluɗum iwataa digam Allah ceniiɗo. Min jaɓay haala ka, mi ɗon numa Allah arti tagi kalluɗum hidde o taga boɗɗum. Min ngetti, fulɓe ɗon mbiya haanay goɗɗo jaabo jamol be jamol, ammaa wolde Allah ɗon holla en sheydaanu e ɓernde neɗɗo woni fuɗɗam halleende fuu, nden Allah e wolde muuɗum ngoni seeɓoore ko woodi fuu. Ɗum kanjum woni ko binndi anndinta to ɗi ɗon mbi'a, yaa jawmiraawo, naa aɗon diga ɓoyma aan duumiiɗo Allah am ceniiɗo am? Gite ceniiɗe ndaarata halleende, ngam nde ceniiɗe a waawata muñango toñange. To ni Allah yiɗaa laarugo ko halli, nden kam en potay nuɗɗingo o waɗan ko halli. Min mbaawata jaabaago jamol ngol nder lugguɗum, ammaa wolde Allah ɗon holla en sheydaanu e ɓernde neɗɗo ngoni seeɓoore kala ko halli fuu, e Allah e wolde muuɗum ngonete seeɓoore ko woodi fuu. Kanjum woni ko binndi anndinta yaake to ɗi ɗon mbi'a, walaa seeɓoore ɓulata ndiyam belɗam e kaɗɗam her ɓurdude woore. Allah o annoora, walaa nyiɓre nder maako ko seɗɗa. To goɗɗo jarribaama taa o wi'a Allah jarribake yam, ngam Allah jarribataake be halleende, kanko boo o jarribataako koo moye. Ammaa jarraba ɗon nannga goɗɗo to suuno maako estimo nanngi mo. Nderɗam en, taa esto nannga on, caahu mboongu e dokkal timmungal iwi digam dow. Ɗum iwi haa Allah, takɗo jayli asama, o waylataako, nyiɓɓuki laatataako haa maako bana haa jayli man. Nder muuyo maako o hokkiri en ngeendam be wolde maako goongaare, ngam haa joonde meeɗen ɓura joole takle maako fuu. Amiina. Ndaa jamol tokkiingol fahin. To Allah o ceniiɗo e keewɗo hinnuye banko mbiiɗon, nden kam ngam ɗume oɗon laara jokkirli konuuji mbar hoore e halleende duuniyaaru bilaa huwugo koo ɗume? O waawataa kadi wallititgo yimɓe wonɓe nder caɗeele na? Oho, Allah ceniiɗo o jawmiraawo hinnuye, e ko o waɗata ngam wallitugo yimɓe nder caɗeele mum, o waɗi ɗum timmi. O neli dimɗinoo adiliijo Iisa Almasiihu ngam sulhindirgo yimɓe be maako. Ammaa hidde ɓiɓɓe Aadama keɓa sulhu hakkunde maɓɓe, sey to ɓe nuɗɗini kisnoowo mo o neli, nden ɓe ɗowtanoomo. Ngam men en fuu, to kawtal men be Allah ceniiɗo wooɗi, nden kam kawtal men be yimɓe feere boo yahan bana no haani. To ɗum saalake bana nii kam, hayru laatoto caka ummaatooje. On ndaari koo ɗume kadi iwan diga to meeɗen, haani nuɗɗinen kurgun Allah ceniiɗo neldi en. E ko laarani kuuje kallude keewɗe duuniyaaru, nden nattinanɗe ndu, wolde Allah ɗon anndina jawmiraawo Iisa Almasiihu tammi loraago nyalɗe ragareeje, ngam kala ɓen ɓe nuɗɗinay goonga e seyortooɓe be waɗugo hakke. E nyannde to jawmiraawo Iisa jaalake konne en Allah ceniiɗo, ɓaawo maajum o hesɗitinan takle fuu, yaake man kadi ko winda nder binndi ceniiɗi hiɓɓan, ko Allah naali fuu tawataake nder berniwol man. wala maide, wala metamberam, wala bojji, wala naulumton, kuje boy maje fu chalake. Ndaja mol tatabol ngol min mari hande, wadi ko sakla tammi, mido tammo, to mi wadi hakke, kono hakke man foti fu, dum min yarata bone hakke am, amma mi sendata dum bebi konam, gam kambe be mbarai hakke, amma ono ondon biya hakke mo Adamu wadi der jarne annin tokka ke rutu mako fu nden kam sai Allah hitobe hunde bande noy wadirta kadi on andi fulbe don biya batte albalawol hadata do puddudo dum tan elelwa bo di watatu forgol den bi yum en gara nasta chaka tu forgol en andi bo fabru di watabi yum lada na dum gonga na en pare en andi to goddo wodi bingel den o mauni der sare mako dum diga to modon saro en o ekkititto hali kalludo ko to hedi bolide mon ngenda mon numo mon malla hedi kude modon en andi bo en bibbe Adamu e Hawwa en lati rutu ben lutbe umrore Allah chenido den ha fahin moy chaka men wawata wiugo medai yewugo umrore Allah chenido wala ko goto gikkungu yewugo umroje Allah chenido do toy kepden dum digam Adamu gam hakke gondo to mako lai ha meden fu ko to en gidi en chali fu non dum waye dum kalkal ban ko wolde Allah andinta be wiugo hakke nasi duniyaru gam dalila neddo goto be hakke man maide bo nasti maide lati do yimbe fu gam be mbadi hakke amma tammunde don ga wolde Allah don wi'a fahim Allah aibini yimbe fu gam goddo goto wadi aibe kadi bo labbinan yimbe fu o hokkan be ngendam gam goddo goto huwi ko fotti jonta en bawan nasugo ha jamol yeso wolto on jabi dum da jamol fere gam dume defter Allah chenido do sendi gebe didi alkawal boymawal e alkawal kesal der damurum ko hani ande go kala ko anna bo en bindi der alkawal boymawal fu waton der kautal be Allah chenido artungal anna bo en bindi dum arti danyeki almasihu amma ko tawa der alkawal kesal mallama kautal be Allah chenido kesal en bindi dum bawo danyeki almasihu habaru wal anna bo en Allah chenido aranol der kautal aranal wonino Allah tamminelu go almasihu e habaru wal kautal be Allah kesal lati Allah chenido neli almasihu kalkal banano iniri dum no be kundude anna bo en mako gam majum kadi ta en chaklo ko emen gam deftere Allah chenido don mari gebe didi amma ko hani kam en gettu Allah chenido be bernde wore gam bindi chenidi don jogo kautal be Allah chenido aranal den kautal be Allah chenido kesal gam der gebe didi de en don dara ko Allah ini no digam boyma o hippini dum Allah chenido nelani en kisnowo bana ko inani no ka kirabe men der Taurata Musa Jabura Dauda e bindi annabo en goddi kalkal bana gabbel bikkon bokki ngel wandu buri chongel dow lesdi latato bokki makki non bo kautal aranal be Allah chenido timmidi be kautal kesal hedi jawmirawo bangido da wodi goddo mo jami be don biya goddo wawata andu goto nasan aljanna malla yite Allah chenido tan andidum amma onon on don biya to on mayi ko hande on jahan aljanna ko jabudon kadi ha mbidon ko jabudon kadi ha mbidon banani jofane min lawol gam jabago jamol gol be yamol fere ko min gidi jamugo on kam woni Allah lortanto wolde mumna mallao kippinando ko wolwi fu hani chiftoren dum ko Allah chenido be hore mum wi annabo en fu bolwi hala mako be bi'i ko moy nuddinimo Allah yafanto dum hakkeji mudum gam dalila inde mako onon nuddinbe Allah mi windani on dum gam andon fakadon godi ngendam dumidam den Allah chenido be hore mum wi fahinta on bawan andugo on kebi ngendam dumidam enen en be kadi hambi en en bawata andugo toy siwtare men woni ha goddo wawa wiugo anda to yata bawo mayde mudum ya sobirabe on bawan andugo toy jaton bawo mayde mon ko woni non kam dum on holibe jawmirawo isa eli akimako timmi ditkina malla on don kolo kude mon boddetan dum holibe almasihu tan bawi wiugo be labdum min kebi ngendam dumiram usekomon hado bo goddo don jama de itinowo mo isa andini waran bawo mudum bietedo parakletos be yunanin kore o gardona to wari kam kanko o moyejo e nde o wari bana ko janguden no nder linjila en nanbe yidde almasihu enka ha asama o inido neldango pukara en mako be wiugo mi toroto babirawo o hokka on ballowo feere wato ruhu gonga ngam ngu wonda be modon foroy duniyaru wawata hebugo ngu ngam ndu wawata yiugo ngu ndu wawata andugo ngu bo amma onon on andangu ngam ngu wondan be modon ngu jodoto nder modon yake on don be mabbe o wi'ibe jode ha wuro salima ndene dokkal ngal babirawo am wi'i hokkan on bana mbimi on ngam yohana yiwi yimɓe ngiwam baptisma be ndiyam amma yeeso seɗɗa on keɓan ngiwam baptisma be ruhu ceniɗo ɗum tilim ɗum famugo ko isa inani pukara'en mum ko larani garki de'itinowo ngam ha hande woɗɓe ɗon kolla yimɓe isa ɗon andina no garki annabojo feere amma de'itinowo mo o inino laataki neɗɗo ngam kanko be hoore maako andini ɗum ruhu wala mo heɓata laarugo ɗum nder ruhu man yeeɗan nder tokkiɓe mo haa foroy nden kam ɗum ɗume laati ruhu ceniiɗo man ruhu ceniiɗo ɗum ruhu allah ɗum laati ruhu gerɓuɗo no annabo'en ngam windugo e waajingo wolde allah ceniiɗo digam zamanuru artundu ruhu ceniiɗo ɗum ruhu allah ɓaŋiiɗo jippiiɗo dow budurwaajo mariyama ngam o reeda e o daña ɓiɗɗo ceniiɗo ɗum ruhu gonanɗo nder almasihu isa ɗum laati bo ruhu ngu allah ceniiɗo jo'inta nder ɓernde ko moye nuɗɗini almasihu pat ngam ɓe keɓa ɓe daye didawre ɓe laato laaɓɓe sembiɗinanɓe nden waɗan alamawol kamɓe ɓe ɓe laatake yimɓe allah e ngam ɓe keɓa joɗaago be allah ceniiɗo haa foroy nder aljanna ɗum kanjum woni ko bindi andinta be almasihu on nanɓe wolde goonga kubar kisdam mon nde nuɗɗinɗon allah hokki on ruhu mum ceniingu ngu o wiino o hokkan on bana ni o waɗani on lamba maral maako ruhu maajum woni ceedowo hayruuji fuu ɗi allah tammini en keɓandi to kisdam men timmidi en manto teddungal maako ngam meɗen nuɗɗinɓe ruhu ceniiɗo laati ballowo ɗowowo sembe men ekkitinowo e ko nandi e maajum oɗon huwana en kuuje ɗuuɗɗe ɗe en potay limtididgo haaɗo jonta no o wallirta kam laati nder do'aaje men ngam woodi perotiral manngal hakkunde janngugo do'aare non be toraago allah ceniiɗo be ɓernde laamnde ruhu ceniiɗo ɗon walla en toraago torde laamnde yeeso allah ɓaŋiiɗo bana ko winda ruhu allah ɗon walla en ngam en tampuɓe en annda ko toraago allah bana no haani ruhu be hoore muɗum ɗon toro allah ngam meɗen na bolle yimɓe kala ɓen nuɗɗinɓe linjila almasihu be goonga fuu maran ruhu asamawinkeeru ruhu asamawinkeewu nder muɗum bindi ɗon mbiya mo heɓay ruhu ngu almasihu hokkata laataaki mo maako nda jamon ragarewol ngol min mbawata jabago fahin to mi faami boɗɗum ko ekkitiɗon dow isa e kisdam mi waawi mi nuɗɗina isa ban kisnowo nden ɓaawo maajum mi foti huwugo ko fottaniyam fuu nden mi yeeda bana no giɗmi e to mi maayi mi nastan aljanna ɗo woni ko deftere allah andinina wakkati ketanaaɗen ngam siriya ka famɗiti amma ko min giɗi andingo on nder dammuɗum kam ko to min giɗi min cali fuu habaru mayde jawmirawo isa almasihu dow leggal e ummitaaki maako digam hawriire lata ke taskara Allah chahi ka ngam rimdin go hakke en yanga da hakke e bawde mum dobi adama fu eto ni on jabi habarol belgol man der bernde modon be nuddin ki labki wolde Allah don andina yake majum den Allah chenido hibbinan kude kudde didi her modon aran kam Allah chenido yafoto hakke mon fu be inde almasihu banako ini didawum bo Allah chenido hesditinan bernde modon be bawde ruhu chenido den on puddan yidugo ko wodi e on gayan ko halli gam Allah yedan on takdimum chenindi dum kanju woni ko bindi inani en yake to didon biya ko moy hauti be almasihu lati neddo keso ko lati no boy masalake ko dume fu latake kesum kanko hokki yonki mako gam meden banani o rimdiniri en hallende fu o labbini en ha en lato yimbe mako maral mako tino tobe hugo kude bodde banani kadi to goddo nuddini Isa almasihu bana kisno o fotay o yeda banano o yidi be tokkitin go hugo hallende ngam Allah chenido hokkan mo bendal loje ruhu chenido wato yide seyo holare munyal endam bodenga yankinare e nangtare wakati men henni amma to Allah muyi min pondan jabago jamol gol fahinder luggudum ha siriya tammika warugo min don getta on be keditaki ton godi jamde do ko darden hande do on bawan windugo halawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon min don lorni tarum ha fahin lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidina on min don acci dawna hande be wolde wurtinande digam jabura annabi dauda labi Allah chenido timmi diddi wolde mako labnde tal o lata to wawarde holotobe mo fuu.